Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 no kuri metero 22. Mushobora kandi kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyatuvewa.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri isaha. Uyu munsi turabaganirira ku nkingo cyangwa se incanco n'akamaro kazo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Amuyinga bita muri community yanyu abitatu.
Ngenda mu Kampala, Uganda.
Ngenda mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone, kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Tutezi Ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Turaganira ku nkingo cyangwa se incanco nk'uko babyita mu Kirundi n'akamaro kazo. Nari maze kubibabwira mu kanya. Muze rero kuduhate kuri Facebook cyangwa se muri WhatsApp. No kubanza akamenyetso ko guteranya 202-441-931. Mbe nshimiye kandi abamaze kuduha telefone zanyu kuri WhatsApp. Mwakoze namwe abaduhaye telefone zanyu kuri Facebook. Ubwo rero turi kumwe. Ishami rya Boni ryita ku buzima WMS ryagennye icyumweru cy'inkingo, aricyo cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane. Cyatangiye uyu munsi tariki 24 kwezi kwa kane nyine, kikazageza ku itariki ya 30 y'uko kwezi. Nifuje rero ko uyu munsi tugaruka ku nkingo n'akamaro kazo. Zimwe mu nkingo zirimo guhabwa abana mu Rwanda muri gahunda y'ubukangurambaga bise Baho Neza. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu ashinzwe programme y'ikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Bwana Hassan Sebomana, reka mbakire kandi mbashimira kuba mwitabiriye ubutumire.
Murakoze.
Ngushimiye cyane rero uyu mwanya rwose ufashe kugira ngo ugane n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika usobanure ku byerekeranye n'inkingo. Inkingo zivugwaho ibintu bitandukanye, hari n'abatashira amakenga nkaba rwose nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika. Kandi ngira ngo mu gutangira tubwire icyo oni ishingiraho, ese ni kuki oni igena icyumweru cyo gukingira abana, kandi muri gahunda musanzwe mufite mu bihugu bitandukanye haba harimo gukingira abana buri gihe.
Murakoze cyane. Mu byukuri nk'uko mwabivuze mu kanya, icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kane, ukwezi kwa mata, ni icyumweru cyahariwe ibikorwa bijyanye n'ikingira cyane cyane muri Afurika. Ariko umuntu ashobora kwibaza ngo mbese ni ukubera iki tuvuga ngo cyane cyane muri Afurika. Mu byukuri iyo urebye isi ukuntu iteye muri Afurika, cyane cyane Afurika y'umunsi w'ubutayu bwa Sahara, naho usanga hibanje ibibazo byinshi bijyanye n'uburwayi. Aba ntekereza ko akenshi binajyanye n'imiterere yabo, ko hari indwara nyinshi ushobora gusanga hano iwacu ushobora kuba utasanga ahandi no ku yindi migabane rimwe na rimwe. Bikaba rero ari byiza ko wenda ibi ngibi twajya tubigarukaho ku bijyanye n'impamvu inkingo zimwe na zimwe ziba zakoreshwa hano mu bihugu byacu ugasanga ntizikoreshwa ahandi. Nk'uko mubizi, ugereranyije n'imiterere y'isi, ibinyabuzima biri hamwe ntabwo ari byo biri ahandi. Rero kandi ibijyanye n'uburwayi, mu by'ukuri hari uburwayi ushobora gusanga buri hano iwacu cyangwa se aho bwiganje ukaba utari ahandi. niho mushobora gusanga rimwe na rimwe dukoresha ingingo runaka, ariko ugasanga ahandi ntizikoreshwa kubera ko natwe hari ibikoreshwa ahandi mu by'ukuri tudafite hano iwacu. Buri gihugu rero kigena ingingo zigikoresha bitewe n'uburwayi bugaragara bwibasira abantu, akaba ari nayo mpamvu ni yagennye iki cyumweru kugira ngo mu by'ukuri muri Afurika cyitabweho ku bijyanye n'ikingira, kubera ko byakunze kugaragara ko indwara nyinshi zandura mu by'ukuri zibasira abatuye iki gice duherereyemo. Akaba ari nayo mpamvu urebye hari ingingo zimwe na zimwe dushobora kuba dufite aho dufite, cyangwa tukaba hari n'izikoreshwa ahandi tudafite hano iwacu. Ingero ni zihari ni nyinshi, iwe nuko turi bugende tuganira twagenda dutanga n'ingero y'ingingo zimwe na zimwe dushobora kuba dufite zitari ahandi.
Yego, noneho hakingirwa nde? Ni buri muntu wese ugomba gukingirwa?
Ubundi buri muntu wese yagombye kuba akingirwa mu gihe cyose atigeze agira amahirwe yo gukingirwa, ariko muri porogaramu z'ikingira nk'ahandi iwacu cyane cyane twibanda ku bana batoya, kandi twibanda ku bana batoya nabyo birumvikana. Impamvu ni uko burya iyo umuntu ari mukuru yaba yarabonye inkingo cyangwa atarigeze zibona, hari igihe aba yaragize ibyago byo guhura n'ubwo burwayi, kandi hari uburwayi bwinshi ibihuye nabwo by'ukuri ushobora kuba gusigira ubudahangarwa ku buryo rimwe na rimwe biba bitakiri mu bwo kuzakingirwa. Ni nayo mpamvu rero dukingira abana, kubera ko abana burya baba ari abantu bashya, kubera abantu bashya biba bisobanura ko nta bwirinzi na buke umubiri wabo ufite, usibye umwana muto aba yaravanye ku mubyeyi we igihe yavukaga. Igihe rero umwana atakingiwe aba agomba gukingirwa, n'umuntu mukuru ashobora kuba yakingirwa, ariko hari igihe dusanga atari ngombwa ko umuntu yakingirwa bitewe n'uko hari uburwayi ashobora kuba yarahuye nabwo bukaba bwaramusigiye ubudahangarwa bw'umubiri buryo bitakiri ngombwa ko akingirwa. Kandi iwacu rero kugeza ubu bijyanye n'inkingo twibanda cyane cyane ku bana batoya, abantu bari munsi y'imyaka ibiri.
Ye, ubwo budahangarwa muvuga umwana abona akenshi hari babukura no mu mashereka ya yandi y'umuhondo yo nka akimara kuvuka, nk'uko mukunze kugenda mubisobanura mwebwe mushinzwe ubuzima bw'abana n'ababyeyi. None mwadusobanurira mukatutondagurira zimwe mu nkingo mukunze gutanga, mukunze guha abana?
Kugeza ubu ngubu mu Rwanda turimo gukoresha inkingo zigera kuri 12 mu nkingo duha abana batoya. Urukingo rwa mbere nirwo umwana abona akivuka, urukingo rumurinda kurwara indwara y'igituntu, ariko urwo rukingo arufatana n'urukingo rumufasha kwirinda indwara y'imbasa. Ibyo bitonyanga baha abana twita turwita ngo ni oral polio vaccine, cyangwa se urukingo rwa polio. Hanyuma ku kwezi kumwe n'igice umwana ahabwa urukingo rwa difteri, cyangwa se akanyega, tetanosi na kokorishi. Hanyuma hiyongereyemo nanone guhera mu mwaka w'2022 urukingo rwa hepatite B, harimo n'urukingo nanone rumurinda udukoko two mu bwoko bwa hemophilus influenza. Muraza kunyihanganira ko inkingo zimwe na zimwe usanga rimwe na rimwe cyangwa se n'indwara zidafite n'amazina yihariye y'Ikinyarwanda cyangwa se no mu Kirundi. Hanyuma nanone izo nkingo mvuze umwana ahabwa ku kwezi kumwe n'igice, azifata nanone ku mezi 2 n'igice, akongera no kuzifata ku mezi 3 n'igice. Harimo n'urundi rukingo nanone rwatangiye muri 2009, aho dutanga urukingo rurinda umwana udukoko duturuka ku mapinemokoko, ariko dushobora udukoko dukunda gutera abana indwara z'umusonga cyangwa se n'umuhaha, bimwe byo kugira amashyira mu matwi. Urwo rukingo rwatangiye muri 2009. Muri 2012 hari urundi rukingo rwatangiye rurinda abana indwara z'impiswi, ariko ntabwo ari impiswi zose, aha byumvikane neza, kubera ko bijyanye n'uburyo bwo kwirinda indwara z'impiswi ntabwo bivanaho ko n'ubundi buryo bugomba gukoreshwa cyane cyane nko kugira isuku. Urukingo rukingira indwara z'impiswi dukoresha ni impiswi ziterwa n'amavirusi. Impiswi zishobora guterwa n'udukoko twinshi, ariko twebwe kugeza ubu urukingo dutanga ni urukingira indwara z'impiswi zitewe n'amavirusi. Hanyuma ku mezi 9 nanone umwana abona urukingo rw'iseru na rubeo. Uru rukingo nanone rukongera guhabwa umwana afite amezi 15, ariko nanone yagera ku myaka 12 ku bana b'abakobwa bagahabwa urukingo rubarinda kanseri y'inkondo y'umura yitwa HPV vaccine. Kugeza ubu rero dufite inkingo zigera kuri 12 dutanga muri gahunda ihoraho y'ikingira, ariko hari n'izindi nkingo n'abantu bakuru bashobora kuba bafata igihe batigeze bagira amahirwe yo kubona izi nkingo. Ubu ngubu muri iyi minsi inkingo dutanga ni urukingo rwa hepatite, kubera ko nk'uko nabivuze hejuru, urukingo rwa hepatite rwatangiye guhabwa abana bato guhera mu mwaka w'2022. Bivuga ngo abana bashobora kuba barakingiwe ubu ngubu bashobora kuba bafite nk'imyaka 17. byumvikane ko nk'abantu bafite imyaka irengeje 17 abantu bakuru ntabwo bigeze bagira amahirwe yo kubona urukingo rwa hepatite bashobora kuba bakwikingiza hari n'izindi nkingo umuntu ashobora kuba yafata bitewe n'icyo yitegura gukora cyangwa n'aho agiye tugiye nk'urukingo rwa fievre jaune cyangwa se rwa yellow fever ni urukingo ruri rukomande ko abantu bose bavuyeza bagombye kuba rufata cyane cyane iyo bajya mu bihugu byiganjemo indwara ya fievre jaune hari n'izindi nkingo umuntu ashobora kuba yafata za meningite bitewe n'aho ashaka kujya ugiye umuntu ugiye kujya ahantu hashyuha cyane cyane muri ibi bice birimo ubutayu ugomba kwitonda ukareba inkingo ugomba gufata ndetse aho umuntu ugiye gutegura no kuba yajya ku rugendo ashobora no kuyagisha inama kwa muganga amwegereye akavuga ati ngiye kujya ahantu aha ni izi nkingo mu byo kwiraga ngiye kuba mfata rero ko rimwe na rimwe abantu baza hano iwacu natwe hari inkingo bagombye kuba baza bikingije cyane cyane dufite wenda n'aho ukomoka urukingo rwa fievre jaune uru ngubu bigenda mu bizo bitinda ngo uwo bihumbye bisa kuzima ubundi ibihugu biteganyijwe ko byagombye kwatura urukingo ruhabwa abantu bakora ingendo ibi ni ibintu byo kugira ngo twirinde indwara ziba ziri mu gace kamwe cyangwa kuba zakwirakwira zikajya n'ahandi rero kuba dusaba ko natwe abantu bagombye kuba baza bikingije ntabwo ari abantu bafite uburwayi ahubwo kugira ngo biduhe asura cyangwa se bide kiri ko abantu by'ukuri baje bafite uburwayi byumvikane neza ntabwo ari abantu bose hari ibihugu bituma bigaragaza cyane cyane uburwayi nk'ahandi iwacu nk'igihugu cya Angola muri icyo gihe haba icyorezo cy'indwara ya fievre jaune ariko ko abava muri Angola baza hano iwacu by'ukuri bakwiye kubatwereka ko bikingije kugira ngo twirirwe bataje bashobora kuba bafite uburwayi kandi ni uburwayi bwandura cyane ubwo rero ni urugero rumwe ariko hari n'izindi zishobora kuba twakwiza ko n'abantu bacu basohoke bagombye kuba bagenda bikingije urugero tujye abajya mu bice karimo ubutayu cyane cyane nk'abajya muri afurika y'iburengerazuba ndetse no muri afurika yo hagati ndetse no muri afurika y'iburengerazuba hegera za etiyopiya hegera za eritereya hegera za sudani ni ahantu haba indwara ya muriga cyane minenekisi izo bagombye kujya muri ibyo bice bagira inama ko bagombye kuba bajya bikingije
niyo mpamvu babitindaho cyane nk'urukingo rwa fievre jaune bavugaga ahantu henshi umuntu ashobora kunyura no muri icyo gihugu kirimo iyo ndwara niyo yaba atariho yaturutse nyirizina akaba yagenda ajyanye ahandi kugaragara cyangwa se agatabo kagaragaza ko umuntu yakingiwe kuko akenshi bakunze kubaza iyi fievre jaune reka turakomeza tuziganireho izo nkingo zose tureba n'akamaro kazo uburyo zikora mu mubiri ariko abakunzi b'ikinyarwanda batangiye kuduhamagara ari benshi hari Idrissa yatangiye kuduhamagara we yari naswakiye rwose ku murongo kuri Facebook atubwira ko adukurikiye cyane Idrissa uranyumva wiwe neza rwose uri mudatengu atari cyo utubwira ngo ndi Karuruma turi kumwe turabana neza sinshobora gukuraho mbiri waduhaye rero nomero yawe uti untanze urushinge utagiye murakoze natwe rero reka tugushimire none se ikibazo wifuza kubaza cyangwa se igitekerezo wifuza gutanga muri iki kiganiro
kubera ko umwana abana nyine bafite uburenganzira nyine utabukurikiranye akivuga ngo akiri mu nda kubera bagomba kumukurikirana akiri mu nda kuva mama agisama yanda kugeza akuze nyine za ngingo zose zikugera ku murongo kandi kandi n'abantu bakamenya kose umwana imyaka 2 nyine kuko nari amashyesha agira akamaro ku bana
ko numva suzi amabwiriza yo kwa muganga uri muri domaine y'ubuvuzi cyangwa ni ukukurikira ibyo inama
z'abaganga ndi mubyeyi mu busanzwe akazi murangiye nkora mu kagira muto ni mukanisi muri sosa rwanda
nuko
ko mbikurikirana cyane ko abana banjye ngomba kwigomba kubakurikirana nyine bibaza bakagira ubuzima bwiza nyine nakinishisha ku burwayi bwo
twizeye ko wabakingire nyine ubwo
ubizi nabwiye ku mwana wanjye kuko mfite umwana muri domaine mukuru w'imyaka 10 umuto akagira imyaka 2
yego umudamu wawe se uramuherekeza kwa muganga yagiye kwisuzumisha
byose kugeza vuba
no kuri umubyeyi
ni wanjye akabiri ngera yavutse ndeba namuherekeje ningira muri sa d'opération ndetse turi kumwe n'umugore ko ari igihango batwara hanjye kubera ko mba namushatse mukunze
rwose
noneho n'abana bacu kugira nyine tubereke urukundo rw'ababyeyi
n'abandi bari bakwiguka nkawe hari akabazo usigiye Bwana Hassan Sibomana hari akabazo umufitiye
aya nakaze mukubiye
no urakoze cyane no urakoze cyane bose tugushimira yego ugira umutse mwiza kugira ngo gutse
yego tuzaba bari ndiye kito bari ndabara mukubiye cyane
nuko rwose ubwo bashize kuno badukurike bakabimvise urakoze
yego
urakoze Augustin wowe uranyumva
allo
wiriwe neza
Nirutane.
Ye, turi mu kiganiro rero cyekeye amagara y'abantu cyangwa se ubuzima. Turavuga ku nkingo n'akamaro kazo. Uri ahagana hehe urifuza kubaza cyangwa gutanga igitekerezo?
Ye, irusizi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bugeye.
Yego.
Hari cyangwa muri make.
Mhm.
Nakurikiranye ikiganiro kandi nubundi no kuri Facebook nyine. Nabikurikiranye
kuri
yagewe kubera ko ntabwo n'umwana ariko inkingo zigitangira ndumva ntabwo zari za gahunda yo gukingira yari yamera nk'iki gihe ukwire ubu ngubu umuntu yabyishimira rwose nubwo hari indwara zimwe zitarabonerwa inkingo nka malariya n'izindi ariko aho bigeze rwose genda bishima cyane
Urwagiye kuza rwose.
OMS na Ministeri y'Ubuzima.
Kwaze batangiye kurutanga muri Malawi.
Bagira uruhare mu kwigira abaturarwanda.
Yee. Hanyuma hari akabazo?
Yego ndabumva.
Hari akabazo wifuza kubaza?
Akabazo rero nagira ngo mbaze. Ni iki gituma hatabaho urukingo rwa malariya ko malariya ari indwara mbi cyane? Ko kandi hari uturere nubwo mu murenge ntuyemo nta malariya kandi haba ariko iyo tugiye ahandi cyane cyane iyo tugiye ahantu hakonje ntabwo umubu wa malariya uhorosera ariko iyo ahantu hashyuha hari imisozi iciye bugufi usanga malariya muhita muhura kandi ukayirwarika kugeza kure kubera ko abatuye aho hantu bo usanga nk'umubiri wabo usa n'uwayimenyereye ariko nkatwe tuba mu misozi miremire iyo tugiyeho malariya tumerera nabi cyane none nkaba nabazaga kuki indwara ya malariya imaze igihe kirekire na OMS igashakisha ukuntu yatanga inzitiramibu mu buryo bwinshi bakagerageza kuyirwanya ariko kuki hatabaho urukingo
urakoze cyane rwose Augustin
yego
nubwo tutari buganire cyane ku ndwara ya malariya kubera ko atari yo twagambiriye uyu munsi twayivuzeho ubushize tuzanakomeza ariko ibyerekeranye n'urukingo bwo ndaho umwanya bwana Hasani agira icyo akubwiraho icyo ikizwi nuko igihugu cya Malawi cyatangiye gutanga urukingo rw'indwara ya malariya ku bana indwara yica abantu bihumbi n'ibihumbi nkuko na warubivuze cyane cyane ku mugabane wa Afrika no mu bihugu rero ishami ryita ku buzima ryatangiriyemo urwo rukingo hari Malawi nyine bakazakomereza muri Kenya ndetse no muri Ghana none bwana Hasani u Rwanda hamwe n'u Burundi byegeranye naho havugwa indwara ya malaria nkuko n'uyu muvandimwe Auguste abivuze mwaba mwiteze ko urukingo rwa malaria ruhagera nka ryari
murakoze cyane reka mwashimire abadukurikiye mu byukuri biragaragaza ko akurikirana neza ibijyanye na gahunda z'ikingira kimira cyane Idrissa kubera ko ntabwo ari kenshi twakunze kubona mu byukuri ababyeyi b'abagabo bitabira kuba bakurikirana ibijyanye n'uburyo abana bakingirwa cyane cyane no gusa tumushimire ko yishimira ko kugeza ubu ngubu gahunda z'ikingira zimeze neza ariko nanone ati mfite ikibazo ni iki gituma hataboneka ku rukingo rwa malariya tugira ngo tumubwire inkuru nziza ko urukingo rwa malariya rwarabonetse ndetse rwatangiye no gukoreshwa muri Malawi nk'uko mwereho mubivuga hanyuma n'urukingo rugomba gukoreshwa mu bihugu bitatu hano muri Afurika harimo Malawi harimo Kenya harimo n'igihugu cya Ghana ariko umuntu yana kwibaza nk'uko namwe muyimaje mu gice cy'u Rwanda n'u Burundi kandi n'ibihugu byegeranye kandi naho havugwa malariya kubera iki mu byukuri naho urukingo rutatangijwe cyangwa se muratangira kurutangiza ryari urukingo rwa malariya nibwo rukiboneka ngira ngo ubwo Malawi niyo cy'igihugu cya mbere cyatangiye gukoresha uru rukingo ariko n'urukingo rugomba kubanza gukoreshwa kubera ko hari ibindi bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko uru rukingo rukoreshwa mu bihugu hirya no hino n'urukingo rero abahanga bamaze iminsi bareba basanga mu byukuri rushobora kuba rwafasha ariko hari ibindi bikenewe kugira ngo byitabweho ibijyanye no kwitabwaho no kumuga mu rukingo rushasha, ariko reka mbabwire ko n'urukingo rwa malaria rwatinze kuboneka buriya bitewe n'imiterere yarwo. Buriya indwara nyinshi zikingirwa, inyinshi ni indwara ziterwa n'amavirusi, udukoko two mu bwoko bw'amavirusi, cyangwa se n'utundi dukoko twita ngo ni amabakteri. Urukingo rwa malaria rero ni insinzi mu by'ukuri muri sekiteri y'ubuzima ku isi hose, kubera ko nirwo rukingo rwa mbere rubonetse rugiye gukingira indwara iterwa n'amaparazite. Kuriya agakoko gatera malaria kanyuranye n'agakoko gatera igituntu, kanyuranye n'agakoko gatera n'izindi ndwara nka gripe cyangwa se na sida muri rusange. Ibyo ngo rero ni ikintu kidasanzwe, kuburyo tunishimira ko urukingo kuba rwabonetse biraza kugira icyo bigabanya no ku rwego rwa malaria ndetse n'impfu zibasira cyane cyane abana batoya n'ababyeyi. Urukingo rero ntabwo navuga ngo ruzatangira ryari hano iwacu, kubera ko mu by'ukuri rwatangiye muri ibyo bihugu bishatse twariho tuvuga, bisa nk'aho hari igeragezwa, hari ibindi bikirebwa mu bijyanye n'icyo urukingo ruje kumara cyane cyane niba mu by'ukuri ruzakingira abantu neza. Nubwo byari byararangiye guca muri laboratwari kugaragara ko hari ubushobozi bifite, ariko nanone ntibivanaho n'ubundi buryo bwo kwirinda malaria bwari busanzwe, nk'uko abantu baryama mu nzitiramibu, kuko abantu bakwitabira gutera imiti mu mazu, iyi ngiyi yica imibu cyangwa se bigatuma imibu itinjira muri ayo mazu. Hari byinshi rero dukeneye kumenya kuri uru rukingo, ariko nanone byumvikane ko ibihugu byatangirijwemo urukingo rwa malaria hari ibyo agiye birebwa bijyanye n'uburwayi bwa malaria burangana bute. Bwatangijwe rero ahantu mu by'ukuri hari uburwayi bwinshi bwa malaria ugereranyije n'uko hano iwacu imeze. Ariko natwe dufite icyizere ko mu gihe kizaza n'urukingo dushobora kuba twatekereza ko twashyira muri porogaramu zacu z'ikingira.
Murakoze cyane. Ku murongo wa telefone kome twari tugiye kumwakira, ariko telefone ye iracitse, ubwo abe hafi hanyuma twongere tumuhamagare cyangwa se tubipe. Reka twakire Demokrate. Demokrate uranyumva?
Ndabumva cyane rwose. Kuri Amerika
hanyuma udukurikiye uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Bubanza.
Mu ntara ya Bubanza mwiriwe mute?
Twiriwe amahoro buke buke. Nyine
buke buke urashatse kuvuga iki ubwo?
Ibyo guhenda na nyine bugezeho namwe turimo ni mu buki
burya ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo. Hari ubu hari ikibazo kibamereye gute se?
Ubukene n'inzara ikirembeje.
Twizere ko bizageraho ubwo bukene bukagenda n'inzara ikagabanuka cyangwa ikanashira. Witwa Demokrate se cyangwa witwa Demokrate cyangwa ni ryo wihimbye? Ndakubajije ntiwitwa Demokrate cyangwa ni ryo wihimbye? Nakazina wihaye. Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha muri iki kiganiro?
Ikiganiro nacumvise nagitekeranyirwa mu ntango yacu ku bijyanye n'urucanco cyangwa urukingo muri rusange.
Yego, none urabivuga bityo.
Ndamukize mutumire cyane byimazeyo.
Narakumva rwose.
Yego, namuramukire cyane. Hanyuma ku bijyanye n'urukingo cyangwa urucanco muri rusange, ni ukuvuga muri Afurika yacu cyangwa mu Burundi turanenga, biragorana cyane rwose. None icyo kibazo nshambaza I watch mu Burundi kuki iby'urucanco cyangwa iby'urukingo usanga amaleta amamanda akunda kubyitaho cyane, na cyane cyane tuhabye indwara zitaba incanco n'inkingo n'abantu benshi cyane rwose mu bundi bwacu.
Ubona abantu ni abantu batitabira ku gukingiza cyangwa ubona inkingo zitaboneka?
Inkingo sinoza ngo abura inkingo, ahubwo abura amahugurwa cyane kubabyeyi kujya gutanga izo nkingo,
kuba ushinzwe kuzitanga cyangwa ku baturage ubwabo, ku banyagihugu, kugira ngo basobanukirwe ko bagomba kujya kuzifata?
Ega bobo barazikeneye, ariko abakeneye inyigisho bagakwira imisozi yose hama bakamenya ikintu gihugu iyo mugandura kumva cyane bakawitaho kugira ngo bikabakama iyo ageze kwikingiza. Amarero nabona cyane cyane ayitubiza malaria iwacu mu Burundi kuri radiyo ikintu n'abantu benshi cyane rwose.
Twizere ko urukingo ruzahagera vuba, ubwo rwatangiye gukoreshwa, nayo ni inkuru nziza ko rwabonetse.
Byoba byiza ahubwo rugeze n'aho i Burundi nk'uko cya malaria babitangiye bakabikora. Ikindi nacyo rero cyo kinteye amakenga
ni iki?
Niyo habaye izo nkingo cyangwa batangiye gukoresha zo kwikingira iyo malaria, usanga icyo kimaze gutera baca bayigurisha.
imisegetera ni uburyo bwari busanzwe bukoresha bwo kwirinda kuba umuntu yakwandura malaria ariko noneho hazi n'urukingo ruza rwiyongeraho
nabyo biri mu buryo bufasha
yego
ya ubwo rero mu masaba leta y'Uburundi ahubwo cyane kugikisha uburyo cyane mu gihe cy'amagara y'abantu kugira ngo bagize ingatano cyane zo gukinga ibi ngarutse biratera
yego
nimugoroba naboneka mesaje mu telefone katubwira yuko ikiza cyakiza ebola gitamu cyasutse muri Congo ndabona ko Burundi butamu byegereye Congo
yego
wumva byo byose birasaba rero kugwiza yindishe cyane kubakiza amagara y'abantu
yego kuba mwabonye n'ubwo butumwa nabyo birafasha
nde ntacyo byo nshobora kumfasha mu gihe mbere nk'umunyagihugu ndabibona uko nari nkeneye n'izindi cyane cyane kubakiza amagara bakakibwira icyo ari cyo ebola kumufata kumwirinda ibyo nibyo tuzifatamo igihe hano atari n'intara cyane akarere bibutsemo Burundi
urakoze cyane ubwo tuzabatumirira abaganga babasobanurire
nabyo bamudufasha neza rwose tubabaze kugira ngo umuntu ejo nabona ikimenyetso ku muntu kwaye kanaka akameze nk'iyanga ebola cyakinze cyateye
ubu se kugeza ubu nta nyigisho bazibahaye kuva ebola iba yadutse muri Congo
njyewe naho merereye nta nimwe ndaronka uretse gita kucyumva ku maradiyo no ku matelefone
reka ngushimire cyane rero Demokarate
ya
yeah. Urakoze cyane ugire umugoroba mwiza
yego nani mwakoze kutwakura
twakire na Egide Egide
Tonya nasaba igihe nuwaye mumuzi w'ibiganiro ko amoza munina inarisabye ko tuna utamirindi
yego turamusura
ariko ntitwayabuze n'abamenya akazina
inde
ntitwayabuze n'abamenya akazina kandi
njyewe sinuje niyo mukankusi urakoze cyane
murakoze cyane rwose mu Amerika
urakoze ujye uba hafi utwakure nyine twakire na Egide uranyumva
ndakumva neza Jemi
uri hehe
ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze mu murenge wa Remera
nuko mumeze neza
tumeze neza nta kibazo
Imana ishimwe udafite ikibazo se cyangwa igitekerezo
ni ibitekerezo ndamanza nshimira umutumirwa kuba yaje kudusobanurira ku bijyanye n'inkingo
yego
urebye nyine umwana akivuka akeneye inkingo kuva akivuka nyine kugeza igihe agira imyaka y'ubukure
yego n'umuntu mukuru arakingirwa
usibye yuko hari ababyeyi batitabira kujyana abana babo nyine gufata izo nkingo
utekereza ko babiterwa n'iki
nyine ubwo wasanga ari ya myumvire sinzi ikintu nyine sinzi ubuvugizi bakora kugira bashishikarize ababyeyi kujya bajyana abana babo gufata izo nkingo nyine bakiri batoya
ndibwira ko nkamwe muba mubisobanukiwe mwajya namwe mufasha abashinzwe ubuzima mukagerageza gukangurira ababyeyi kujyana abana kubakingiza
birumvikana tugenda tubibashiramo ariko nyine hari igihe ubwira umubyeyi ati uyu mwana nyine urabona ari inkingo akeneye ugasanga umubyeyi nyine nawe agusubije nawe ugasanga nicyo bisaba ubufatanye bisaba imbaraga
nibyo rwose
ese umuntu mukuru we utarigeze abona izo nkingo we baramuteganyiriza iki ese we ntabwo nta nkingo zihari nyine zimugeneye
hari irwara rigeze kutubwira nk'abantu bakuru bashobora kuba bafata ruriya rwa hepatite B igeze kuruvugaho ubwo reka nze muhe umwanya gusobanurire tubanza ariko kwakiye urakoze cyane reka tubanze twakire Tasien wiriwe neza
yego
urahagana hehe
ndi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali
nuko Kigali mumeze neza
ndabona nta mvura nta yaguye ari akazuba gasanzwe
nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
Ni kibazo nagira ngo mbaze ko bigeze kujya batanga urukingo rwa hepatite baracyarutanga muri izo nkingo bari gutanga rurimo bizarangira bya biri mu gihugu hose
yego
murakoze ni utubazo dutatu
urakoze cyane Tasien reka nzemo umwanya basubize ubwana Sibomana
yego murakoze Eugenie reka maze nshimire nanone abatanze ibitekerezo cyangwa se n'ababajije ibibazo reka nshimire Egide uri muri Musanze mu murenge wa Remera ku gitekerezo cyiza kandi birashimishije cyane biranshimisha njyewe nk'umuyobozi wa programu y'igihugu y'ikingira birerekana ko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu nta mubyeyi w'umugore urabaza ikibazo cyangwa ngo atange igitekerezo
birerekana
ko abagabo rwose nabo basigaye bari muri gahunda y'ikingira neza ni ibintu byiza cyane hanyuma tukaba tunabashimira ko mu by'ukuri bakurikirana amakuru bakumva n'ibikorwa ariko nanone Jide arabaje ati umuntu mukuru utarigeze ufata inkingo tumuteganyiriza iki reka mubwire ko kugeza ubu ngubu programme dufite ihoraho y'ikingira n'iy'abana batoye ariko umuntu mukuru aramutse yumvise hari inkingo akenewe ibiteye n'impamvu runaka nk'uko twariho tubivuga hari aho agiye kujya atekereza ko ashobora guhura n'ubwo burwayi yaza rwose akatwegera tukamugira inama y'icyo yakora byaba na ngombwa tukaba twamukingira aho kugeza ubu ngubu programme y'ikingira mu Rwanda ni programme ireba abana batoya inkingo dufite duha abantu bakuru bose biterwa n'izo batabonye kandi nanone nazo dufite muri programu y'ikingira twageneye abantu bakuru impamvu ni uko iyo turimo mu igenamigambi ryacu tuba turimo guteganya inkingo zagombye ko zihabwa abana batoye nibo tuba dushyikiriza ko bazikeneye bivuga ngo biratugoye kuba twavuga ngo n'abantu bakuru ntabwo bakingiwe reka tubakingire dukoresheje za nkingo ntabwo byaba ari byo byatugora ubwo turamutse tubonye ari ngombwa mu by'ukuri bitewe n'uburwayi buhari n'abantu bakuru dushobora kuba twari bityo tubateganyiriza
hanyuma ururwaye hepatite se ntabaciye mu ijambo rurahari ku buryo ashobora kuko numvise ari ikintu gishobora kuba kimuhangayikishije rurahari ku buryo yaza akarubona
nibyo nari ngiye kujyaho ku bijyanye n'ikibazo cya Tasien wari uhabuze urukingo rwa hepatite mu by'ukuri mu minsi yashize mu myaka nk'ibiri itatu ishize twatangije porogaramu yo kugira ngo dukingire abantu bakuru bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite twazengurutse uturere twose abantu bose barakingiwe bari babyifuje barakingiwe ndetse ahubwo nta n'ubwo twakingiye gusa hari n'aho twagiye tubanza tugapima kugira ngo turebe n'abafite ikibazo cya hepatite bahabwe n'imiti kubera ko imiti irahari mu bitaro byose umuntu ashobora kugenda akaba yakwivuza kandi ku buntu urukingo rero rurahari rwa hepatite rugenewe abantu bakuru ariko nanone manze nibutse ko abana batoya bo mu nkingo bafata buriya urukingo rwa hepatite rubamo mu nkingo bafata ukwezi kumwe n'igice abiri n'igice n'atatu n'igice harimo urukingo bakingira indwara ya hepatite n'abantu bakuru rero urukingo rurahari bashobora kuba warubona urwifuza yegere ibitaro bimwegereye abaze urukingo rwa hepatite ntacyo dufite cy'inkingo turazifite kugeza ubu ngubu ariko nanone reka mvuge ko hari na gahunda igende ibyihariye tugenda tureba abantu icyiciro runaka tukaba twabakibira bitewe na risike bashobora kuba bafite urugero natanga nk'uko ubu ngubu bitewe n'uburyo indwara ya hepatite yandura tubona abantu bo kwa muganga bari bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ugereranyije n'abandi abakozi bose bo muganga twarabakingije abajyanama b'ubuzima turabizi ko bahura n'abantu bajya kubivuzaho ndetse hari n'imiti imwe n'imwe batanga yewe hari n'aho abajyanama b'ubuzima batanga batera inshinge kandi turabizi ko indwara ya hepatite ishobora kuba yakwandura no mu maraso abajyanama b'ubuzima nabo barakingiwe ibirebye rero hari ibyiciro byinshi twagiye dukingira ariko n'abaturage bose muri rusange bashobora kuba bakeneye urukingo rwa hepatite begera amavuriro abegereye babuze urukingo rwa hepatite niba waramuka basanze rutanahari ubwo tuzajya tuvugana n'amavuriro kubera ko twe ku rwego rw'igihugu inkingo turazifite turebe uburyo dushobora kuba twabegereza izo nkingo ariko abaturage babone serivisi bakeneye
hepatite rero nk'uko twavuga tuti hari amagambo amwe yaba ari indwara yaba ari n'inkingo zidafite amagambo y'ikinyarwanda cyangwa y'ikirundi hepatite pe n'umwijima wo mu bwoko bwa
be byumvikane neza ko kugeza ubu ngubu urukingo ruhari n'urw'umwijima bwo mu bwoko bwa be ni n'urwo rwose dukoresha ariko hari n'ubundi bwoko bw'umwijima buhangayikishije bwo mu bwoko bwa se ubu ngubu rero icyo abantu bagomba gukora kugeza ubu nta rukingo ruraboneka ariko bagomba gukomeza kwirinda bakoresheje ubundi buryo bitewe n'uburyo buri ndwara yandura ko hepatite B cyangwa se umwijima w'ubwoko bwa B n'umwijima w'ubwoko bwa C zose zandura kimwe zandura mu matemba y'ubuzi yose aturuka ku muntu ushobora kuba ufite ubwo burwayi ashobora kuba yakwandura ukuvuga ni amaraso ni amasohoro ibintu byose bishobora kuba byaturuka mu mubiri bishobora kuba byakwanduza umuntu wari muzima ibyo bintu byose abantu rero bagomba kuba babyirinda ndetse ahubwo n'imibonano mpuzabitsina idakingiye. Usibye kuba umuntu ashobora kuba yakwanduriramo SIDA, ariko na hepatite birashoboka ko umuntu ashobora kuba yakwanduriramo. Bivuga ngo izo nzira zose umuntu yagombye kuba azirinda kugira ngo yirinde uburwayi bw'umwijima bw'ubwoko bwa B cyangwa na C.
Tasia yari yabajije mbere yuko twakira abandi, yari yabajije igihe gutanga inkingo bizarangirira.
Ntabwo mu by'ukuri tuvuga ngo bizarangira kubera ko urukingo rwa hepatite mu bwoko bwa B ni gahunda twatangije kandi izahoraho, ndetse by'umwihariko muri mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC dufite n'ishami rishinzwe izi ndwara za hepatite. Bivuga ngo mu by'ukuri ni gahunda iriho izakomeza. Umuntu wese ukeneye urukingo rwa hepatite B nta kibazo yegere ivuriro rimwegereye bamufashe.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga, aho tuvuga ku byerekeranye n'ubuzima, tuvuga ku nkingo cyangwa se incanco, akamaro kazo, n'uburyo abantu bagomba kuzitabira. Twakire Bosco. Bosco,
halo.
Oui, urahagana he?
Ndi Nyamata mu Bugesera.
Yego, ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo?
Oya, ikibazo ahubwo ni ugushima urwo rukingo rwaje, kuko uburyo bwakoreshwaga bw'inzitiramibu bwakoreshwe kuva kera, ariko hari abantu benshi bari basigaye bazikoresha icyo zitagenewe, ndetse hari n'abandi batarara mu mazu, barara hanze nk'abazamu. Ni urugero kandi umuzamu ntiyemerewe kuryama, bagomba gukora umutekano w'aho arinze, ndetse n'abashumba baba mu mashyamba. Ubyukuri urukingo ruzigihe, yewe ndarushimye, kuko ahubwo bose nibarwitabira zaba ari uburyo bwo kurwanya malaria ndetse 100% kurusha inzitiramibu.
Bitabujije ko nazo bazako abishoboye nk'uko bivuga abashobora kubikoresha bazikoresha nazo.
Bazikoresha, ariko bazaba barwanyije malaria ku kigero kizamutse cyane 90%. Urakoze no kumushimira ahubwo no kubasobanuriye.
Urakoze cyane, arabumva rwose. Twakire na Rishari. Rishari, wowe urahagana he? Rishari.
Wiriwe
neza, urahagana he?
Ndi aeroport Bujumbura mu Burundi.
Hari urusaku ariko rero. Nuko ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga?
Jewe ni ibintu ntagomba gutanga, numve uko mushaka kubi ntakunyisha cyangwa umudobiro ntakunyisha mukama. Ibintu byose urucanco turarukunda cyane rwose, mugabo ikibazo kihari iyo ari ibihugu bito bikenye, hari igihe bitaboneka kandi abaturage bashobora kumva yuko bikenewe yuko bwitabira. Mugabo icyo nagomba kubaza, none ni kubera iki twebwe turi abantu hama mugabo ntakore hari aho usanga zishobora kuva z'abantu batunze pari egizambure nk'iyi, nako twegewe n'indwara ya Ebola mugabo ntihabeye amayede imanitere kome buri mwese ashobora kuvuga tudukinge hakiri kare, hano bo bwitabira bose.
Uravuga nk'urukingo rwa Ebola se?
Yego, ndavuga nko kwizo za hepatite n'ibindi.
Zo ziratangwa ariko aho mu Burundi ntizitangwa se? Hari uwitwa Emmanuel Bizimana wari utubwiye ati inshansho ni kirumara mu buzima bw'abenegihugu, ati kuko nk'indwara y'ubukankwe ariyo imbasa mu Kinyarwanda, ati indwara y'ubukankwe mu Burundi yaranduranywe n'imizi, ati mu kubera urucanco. None urashaka kuvuga ko nta ncanco mubona saho ngaho?
Ego izo barabyijukiye biragira mugabo, urumva hariho nk'umuntu usanga bifite mugabo ikeneye nk'intozi amayede manitere kugira ngo baronke nk'iza Ebola, ubona ziriko ziraza usanga ntabwo ariko baracandagwa bari
reka ubwo muganga ashobora kugira icyo abibabwiraho. Ibyo aribyo byose urwo rwa Ebola rwaratanzwe muri Congo mu bice byari byugarijwe n'iyo ndwara, no mu Rwanda ndumva barakingiye abakozi bo mu buvuzi. Reka ndaho umwanya bwana Hassan agusobanurire.
Byaba byiza cyane rwose mugabo urumva yuko byari bikenewe ko intoze imaze kwegereza abari hafi cyane rwose umuntu abikwiye yuko byoba imbere raporo ko byoshika ngaha kazarabangiritse
yego mukomeze kugerageza gukoresha amabwiriza yo kwirinda hanyuma ubwo umuntu abategereje
nagiye muganga ndabizi mugabo urumva ko bikenewe cyane rwose ko imbere neza kugira ngo umuntu akingire abantu
umuntu akikingira mbere yo kwivura urakoze cyane Richard Bwana Sibomana mwabwira iki Bosco na Richard
ariko mbanze mbwire Richard uherere mu gihugu cy'u Burundi ahubwo ko inkingo zitaboneka ko mu by'ukuri yakwegera inzego z'ubuzima aho ngaho mu Burundi kuko kugeza ubu ngubu ibihugu byinshi cyane hano muri Afurika inkingo cyangwa se inshancu nk'uko bivugwa mu Kirundi biratangwa kandi n'ubuntu uvuga ngo nta muntu rwose wagombye kwakumirwa gufata urukingo igihe ari mu gishe cy'abagomba kubona urwo rukingo ubwo ndavuga cyane cyane abana batoya abantu bavuga bati se urucanshu cyangwa se urukingo rwa Ebola bimeze bite reka mbabwire ko mu by'ukuri ikibazo cya Ebola iyo Ebola yagaragaye mu gihugu ntabwo biba bikiri ikibazo cy'icyo gihugu cyonyine ahubwo n'ibihugu bituranye bigomba kugira impungenge ndetse bikagira n'icyo bikora niyo mpamvu nka hano mu Rwanda twakoze byinshi mu bijyanye no kugira ngo tube twakumira ko indwara ya Ebola yagera hano iwacu rero mu bijyanye n'ibyakozwe mu gukumira harimo no gukingira abantu burya Ebola urukingo rurahari nubwo rutarajya ku isoko rusange kugira ngo abantu bose bashobore kuba barugiraho access bashobore kuba barubona kubera ko n'urukingo mu by'ukuri rwo rukiri mu igeragezwa ariko bimaze kugaragara ko ibyorezo bya Ebola bikomeje kuba byinshi umuryango mpuzamahanga wita ku buzima w'OMS cyangwa se WHO bafashe ingamba ko ibihugu bituranye n'igihugu kirimo Ebola ubwo ahandavuga igihugu cy'abaturanyi cya Congo ko hariyo Ebola guhera mu kwezi kwa munani umwaka ushize kandi kigaragara imibare irushaho kwiyongeraho kugira ngo igabanuke birumvikana ko natwe tugomba kugira impungenge ntabwo ari twese twenyine rero kubera ko ibihugu byose bituranye na Congo hari ibyagiye bikorwa mu bijyanye no kwirinda ko Ebola yagera iwabo bagerageza gukumira nk'ubu tuvugana hano iwacu turimo gukingira Ebola ariko ntabwo dukingira abantu bose mu by'ukuri turakingira abantu bo kwa muganga dutekereza ko bashobora kuba bahura n'ubwoye wa Ebola aramutse abonetse hanyuma ndabizi ko mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda bo barangije no gukingira ndabizi neza ko mu Burundi hari gahunda yo gukingira niyo itaranatangira ngira ngo muri process ku buryo biri butangire vuba wazamuka muri Sudani y'Amajyepfo naho barakingiye bivuga ngo mu by'ukuri uru rukingo rurahari ariko ntabwo uru rukingo ruratangira guhabwa abaturage bose ni urukingo kugeza ubu ngubu rurimo gukoreshwa ruhabwa abakozi bo kwa muganga twitegura ko haramutse habonetse umurwayi urwaye Ebola abakozi bacu byibuze baba biteguye bakumva ko bari na proteje ko bakwakira uwo murwayi ariko abaturage bose ntabwo bagombye kugira impungenge n'izindi ngamba zirakomeza kandi igihe byagaragara ko hari n'ikibazo kibonetse cya Ebola hazahita haboneka n'inkingo n'imwe zishobora kuba zakoreshwa ku baturage bari mu gace kayemo icyo kibazo numva rero abaturanyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi ntabwo bagombye kugira impungenge bamenye ko rwose iyo igihugu cyagize Ebola ntabwo biba bikiri ikibazo cy'igihugu cyonyine ahubwo kiba cyabaye ikibazo rusange abantu bose bagomba kwitaho niyo mpamvu natwe ku bijyanye na Ebola harakorwa byinshi cyane mu rwego rwo gukumira
twibutse abo turi kumwe ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusubire ku murongo wa telefone twakire Tito Tito urahagana he Tito uranyumva ndumva Tito hashobora kuba arangaye ho gatoya uranyumva
ndumva
urahagana hehe
ndi mu ngamba
ko washyize kuri ubanza hari kuri ho parleri wa kura wayikura ho tukavugana neza none ko tukumva nabi se ko tukumva nabi gerageza kutubwira igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo wifuza kubaza
n'icyo nifuza kubaza n'ikijyanye na patite a b na c n'icyo kibazo nashaka kubaza nagira ngo mbabaze zombi zishobora kuvurwa zigakira patite b na c hano ikindi kintu nashaka kugira ngo mbaze cyangwa se nsabe abantu baba babishinzwe mu baba bari kumva radiyo y'ijwi rya Amerika patike hari ahantu hamwe na hamwe bagiye bakingira mu Rwanda ariko ntibakore sikiriningi ngo bamenye niba abo bantu inkingo babateye ibyo biriho birakora akazi kabo nk'inkingo uteye inkingo umuntu agira ushobora kuba ari ukutanga urukora ariko uko se streaming ushobora kumenya ngo urwa rukingo ateye umuntu ese koko rero mara akora akazi kabo zinda wa muntu kugira ngo badufashe niba hari ababishinzwe bazahibamenya nyine niba kuko hari ntaho ibyo bakingiye ariko niba akora streaming kandi bazaba bikeneye kugira ngo bamenye niba bazakenera ibyo bikora ikindi nagira ngo mbaze hari ikosa nyinshi hano hantu mbona hari ibyo kuganira ko hepatite yombi hari igihe umubiri ubwazo ushobora kuzirwanyiriza ku rwego runaka bikaba hari porcentage runaka batanga yuko umubiri ushobora kuzirwanya bikaba zakira umuntu hari igihe bezira umubiri ukaba wayirwanya igaciro kuri porcentage runaka wavuga kugira ngo basobanura niba bishoboka murakoze
urakoze cyane ubwo bishobotse twazatumira umuganga kongera akabasobanurira indwara ya hepatite ariko ubwo ndaha umwanya mutumirwa wacu niyagira icyo ashobora kubwiraho kubwire tubanze twakire na Emmanuel
urakoze
urakoze nawe Emmanuel uranyumva
yego ndabumva
ye urahagana he
bonje mu Burundi Gitega
ye mumeze muti Gitega
Ibu tega na mahoro na kapura karika mazini sika tagwa mwono kumuza katana kagui.
Mwono. Ye, harak, kabaza se changwa inhele dano wifuza kujeza ku wakunzi bishkuli ya Amerika?
Bo, ye, mkuzaa nero ulisa nga mwono maamandi kumamayo dezi kutubu mira mwono kubira. Ito kubwa kumuze ku... Kumuze ka... Kumuze ka... Kumuze ka... Kumuze ka... Kumuze ka... Kumuze Hovari akarusa nicyo twibuka kugena navuye ko akamaro kahari ko kuri cyanze kukubera usanga indwara cyanze mu majambo makayano mu gihugu habonetse ngo cyanze izo ndwara zaragabanutse na natanze nk'akarorero indwara y'ubukangwe mu Burundi icyo cyo ku Burundi baravuga ko indwara y'ubukangwe yaranduranywe n'ibi ama bakavuga ko nko mu Kongo iyo ndwara yabikiriye kubera ko baratanze niko ko nabani yenze irango baraza kuduha umutesi ntabwo nini bitari byo muhumunga aravuga ko mu bihugu bibanye hariho iyo ndwara ikibonekeza kubera ko baratanze hanyuma akaba n'ihuge indwara mu Burundi ndayizi ko n'ubwo baba bayita mu ndoro mu Kirundi sempre jone ndabona abajya muri Tanzania badukumira kujya kubera ngo rutandukanye mu Burundi akago twarose na nama ivuga rero nti ubutanta ni byiza cyane kubera usanga iyo ndwara itagize cyane cyane nko kubyerekeye imigenderanire usanga bitagora icyo gihe gutararose ubwo rutanga nk'uko tujya muri Tanzania tugera imwe rimwe biratugora kubera usanga ubwo rutanga mu Burundi tutarorose mu bishyiramo ibuze ingugu ibyo rutanga bikajya biraboneka usanga bifasha amagara y'abantu kandi n'igihugu cyacu
Emmanuel urakoze ibyo by'urucanco koko twari twabivuzeho na fièvre jaune ko isabwa mu bihugu byinshi umuntu ajye gutembereramo ubwo turaza kubigarukaho gatoya reka mbanze nk'umwanya Hassan abanza agire icyo yababwira mbere y'uko dukomeza Hassan
yego ndakumva Eugenie
nuko naringize ubwoba ngo telefone yawe yabicitse mwumvise ibyo abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo kuvuga Emmanuel yashimye inkingo nyine ko zagize akamaro ariko akagira ikibazo cy'urukingo rwa fièvre jaune reka mbaze ku buhanga bw'ibyuma niba cyari
Emmanuel
reka mbaze Emmanuel uranyumva
ndabumva
ye gatoya nani bagiye kukubaza uru rukingo rwa fièvre jaune uvuga mu kenera kugira ngo mujye mu bihugu by'abaturanyi ariko bakabakomira kubera ko mutarufite nuko urukingo rudahari iyo mujye kwikingiza bababwira ko nta ruhari mu gihugu cyangwa
ye information ndikonda zirondera kuko nkeneye kujya muri Tanzania muri no minsi yambuye ngo ntarufite cyose bora kujya urumva ndikonda raba nimba urugugwa ahubwo bwo kugira kuri ubwo hari ugugwa nta ndabise ko informasi ndeka yibaza neza ko ntibimeze bitoye
ubwo ni ukwegera abashinzwe ubuzima cyane cyane ku kigo nderabuzima kikwegereye n'abashinzwe inkingo bakubwira kuko abagomba kujya mu bindi bihugu gutembera mu bindi bihugu baba bakeneye urwo rukingo urakoze cyane Hassan noneho ubwo mwagira icyo mumubwira
murakoze Jeanne reka dushimire nanone Tito na Emmanuel Tito yabaje kuba kijyanye na hepatite avuga ati hepatite A, hepatite B na C zishobora kuvurwa zigakira nibyo bishobora kuvurwa zigakira, ariko mu byukuri zishobora gukira ku kigero gitandukanye. Mfasha urugero rw'indwara ya hepatitis B, nubwo tuvuga ngo ni indwara ifite urukingo, ariko amahirwe yo kugira ngo umukire nubwo imiti ihari ntabwo rwose ari 100%. Binyuranye n'indwara ya hepatitis C, kubera ko imiti ya hepatitis C ihari ntabwo hepatitis C igira urukingo nk'uko nigeze kubivuga, ariko amahirwe ahari ni uko umuntu ashobora kuba yivurwa ikaba yakira neza rwose, umuntu agasubira akaba muzima. Ariko nanone byumvikane ko biterwa n'igihe umuntu yatangiriye kwivura, kubera ko ikibazo cy'izi ndwara z'umwijima ni uko umwijima wangirika iyo umuntu ari igihe kinini. Iyo bigaragaye rero ko umuntu ayirwaye umwijima utarangirika, biba bishobora kuba yavurwa rwose agakira. Ariko iyo umwijima wangiritse, byumvikane ko rwose nta kintu imiti imumarira, kubera ko umuntu agira umwijima umwe. Iyo wangiritse buriya niko mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu afite urushwima, kera bajyaga bavuga ngo ni n'amarozi. Ariko mu by'ukuri ntabwo akenshi ari n'amarozi. Hari igihe biba byaratewe n'izi ndwara z'umwijima tuvuga, cyangwa se byaratewe n'ibindi byangirije umwijima nk'inzoga nyinshi kandi zinakomeye. Ibi rero ni ngombwa ko abantu babimenya ko no kwikingiza ni ngombwa, ko umuntu yikingiza amaze no kumenya ko kuko ari muzima. Ubwo ndetse mbigendera n'ikibazo yavuze ngo hari abantu bagiye bakingirwa batakorewe screening, cyangwa se batakorewe ibizamini kugira ngo barebe niba nta mwijima barwaye. Mu by'ukuri nibyo turabizi ko hari abantu bakingiwe badakorewe na screening, ariko byose birembewe. Ushobora gukingira umuntu umukoreye screening, cyangwa se ukaba wamukingira utamukoreye screening, biterwa n'impamvu ugiye kumukingira. Iyo ari abantu benshi, mu by'ukuri ntabwo biba bikenewe ko abantu bakorerwa screening, ariko ari umuntu umwe uje kwikingira ashobora kuba yagirwa inama yo kugira ngo abanze gukorerwa screening. Impamvu mvuga ngo abantu benshi ntabwo ari ngombwa ko bagomba kubanza gukorerwa screening ni ukubera ko kugeza ubu ngubu iyo urebye abantu barwaye indwara y'umwijima yaba ari hepatite B na C, iyo urebye imibare ku bantu 100 ntabwo barenga abantu 4%. Noneho ukibaza utese kugira ngo nkingire bari abantu 100, ni ngombwa ko bose mbanza kubasaba ko bagombye kuba mu by'ukuri babanza kwipimisha ko nta mwijima barwaye. Iki ngicyo ni ikibazo. Muri public health rero interventions, cyangwa se mu bikorwa by'ubuzima byo gukumira indwara mu bantu benshi, ibi ngibi ntabwo biba bikwiye. Duhitamo kuba twakingira abantu mbere y'uko bakorerwa screening, kubera ko ushobora kuvuga ngo screening ukaba warimita abandi 96% batanduye, bakaba barwara indwara mu gihe bategereje ko bazakorerwa screening. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ibiba ngombwa ko twakingira mu by'ukuri dukoreze screening.
Hanyuma muri make iyo screening murongera mukayikora?
Buri wese aje gushaka urukingo, mu by'ukuri ubu mufite ushobora no kumubwira akabanza yakwipimisha akareba niba nta kibazo afite. Rero kandi zishoboka, niyo mpamvu rimwe na rimwe wenda hari abantu bagiye bakingirwa hatabanje kubaho screening.
None mumaze kumukingira rero, murongera mukareba niba urukingo mwamuhaye rwakoze?
Birashoboka cyane. Ibi ngibi umuntu amaze gukingirwa ubundi ushobora kuba wamupima kugira ngo urebe urugero rw'ubudahangarwa umubiri wagize, ariko ni ibintu bihenda kandi birasaba kugira ngo na laboratwari zibe zirekipe. Ntabwo ari laboratwari nyinshi zishobora kuba zapima kugira ngo zibe zabona mu by'ukuri ikigero cy'ubudahangarwa. Ariko aho bishoboka umuntu ashaka kureba niba urukingo yafashe mu by'ukuri rwaramukingije, yakwegera laboratwari yo ku bitaro. Kuri laboratwari y'ibigo nderabuzima biragoye, ntabwo turagira ubwo bushobozi, ariko kuri hopitali, ku bitaro by'akarere, ku bitaro by'intara, cyangwa se ku bitaro bya referanse, umuntu ashobora kuba yagiye bakamubwira icyo ari bukore. Birashoboka cyane kuba wareba niba koko urukingo wafashe rushobora kuba rwagukingira.
Ndabona amasaha arimo agenda, reka twakire n'abandi bategereje. Nyamweru turi kumwe? Yego, urahagana he? Yego, nyarutsa akabazo kawe cyangwa se igitekerezo.
Yego, ku bijyanye n'inkingo, nashaka kubaza urage nk'umwaka karere k'ikiyaga binini, urafite nk'umwaka karere k'ikiyaga binini indwara ya malariya irahitana abantu benshi, ntacyo batarimo kirakorwa kugira ngo habeho urukingo aho kuyivura. Akandi kabazo kagira kabiri,
yego,
nakerekeranye no kuboneza urubyaro. Ebe iyo iwacu kanini dukunze gukoresha ibijyanye n'agashinge n'akagezeni.
Yego,
ubwo buryo bubiri ubwo bufise ingaruka nziza kurusha ubundi bwo bari ubwahe. Murakoze utubazo twanjye twa cumi.
Urakoze Nyamweru, reka tuze ni uko ushobora kuba utabashije kudukurikira nyine aho uherereye. Turabizi ko mufite ibibazo byo kudukurikira mu Burundi, ariko malariya twari twayivuzeho gatoya, tuvuga ko urukingo rwabonetse ko rwatangiye no gutangwa. nubwo rutari rwagera mu Burundi hanyuma ibyo byo kuboneza urubyaro byo kiganiro cyarakozwe ariko tuzongera tukigarukeho niba mukeneye ibindi bisobanuro ndagushimiye cyane twakire ye nawe twakire Didier
hello
uranyumva
ego ndagumva
ye nyarutsa nawe akabazo kawe cyangwa se igitekerezo
ego narike ikibazo nagomba kubaza Burundi hane narike igitekerezo nagomba gushikiriza ndahera ku kibazo ndashaka kubaza FK Wellness gushikira saha igiki yabikira akora kugira igwanye indwara hakuzivura zamaze kurengera mu banyagihugu ko tumenyereye haza kuboneka incaca n'uko abanyagihugu bamaze gupfa ku bwinshi akaba ariho izakubona ko hakeneye ubucaca bw'indwara yobikira akora igi kugira izirakinga izo ndwara imbere y'uko zishika mu banyagihugu ko ari byiza byinshi byizana bigakira abanyagihugu Wellness ikaza kugira icyo ifasha mugabo bamaze gupfa inganda z'abantu abantu batari bakeye amaze kuhasiga ubuzima ishaka bwana rifise ikindi nacyo nagomba erere kuri icyo mugenzi wacu yari karaho sinzi mba umutumire yari karavuga kuri bya hepatite B hepatite B none iyo ndwara y'umwijima ko tumenyereye hanini ikunda gufata abantu kandi wifashe umusindi kaza bwose utamusiga heza ubu ariko harakobwa iki kugira kuri masaha ni kibazo kandi ndashaka no gutera kugira kuri masaha iyo ndwara ishobore kuvugwa ku buryo umuntu ashobora kuvugwa agakira kuko tumenyereye tubona abantu benshi yamaze kurwara indwara y'umwijima adashobora kuvugwa ngo akire ubu ariko harakobwa iki kugira iyo ndwara iturenge umuti
urakoze cyane Didier reka tugarukiriza aho ngaho ijambo rya nyuma Hasani Sibomana ushinzwe gahunda y'ikingira mu Rwanda hari nawe mutumire wacu muri make ya rwose masegonda make dusigaranye ndumva tutagaruka cyane kuri izi ndwara za hepatite n'izindi wabisobanuye bihagije ariko muri make ya nk'akantu ko guhumuriza cyangwa se kubagira icyo ubwira abantu batinya nko gukutangisha cyangwa se guhesha abana inkingo kubatinya ko izo nkingo zabatera indwara ngo harimo na za autisme harimo kuba batabyara amasegonda make cyane mu gusoza
murakoze Jenny bo ni kibazo nyine abantu bakunda kubaza kenshi bakavuga ndetse inkingo ko muri iminsi zishobora kuba zitera uburwayi bimeze bite ariko leta mpumuriza abantu mubwire ko mu by'ukuri nta kibazo inkingo zifite ahubwo impamvu abantu basigaye bibwira ko inkingo zishobora kuba zitera indwara ni uko abantu bamaze kwibagirwa ko ugereranyije n'igihe porogaramu za vaccination zatangiraga hano mu bihugu cyane cyane hano mu bihugu bya Afurika mu by'ukuri hari hari uburwayi bwinshi cyane rero ubwoye bwinshi cyane nk'iyo dufashe urugero ku ndwara y'iseru abana barwaraga ni benshi kandi ikanahitana n'abana benshi
yego rero murabahumurije rwose murakoze cyane reka mbashimire cyane kuba muhumurije abatinyaga inkingo mbashimira ibisobanuro muduhaye tuzongera tubatumire hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Rob McLean na Fatuma Karara Arimase nshimire mwese mwese abaduhamagaye n'abaduhaye inama n'ibitekerezo nkashimira rero aba dukwikiye aho muri hose mwese mwese tubifurije ubuzima buzira umuze mwari kumwe na Eugenia Mukankusi turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya Amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio